ndese emikwano egitanzimba nkyuse ngobye emitawana ngitanzimba netamiddwa okuzunga nga byennoonya byewali ompa nembizanyiramu nze nkooye okuzunga ndeseewo byonna tugende feka tutandike amaka tusomeze eggwanga nze ndeseewo byonna tugende feka tutandike amaka lindako okugenda nsaba kuddira nsaba kuddira byonna byenenyeza nsaba kuddira nsaba kuddira nsaba kuddira byonna byenenyeza nsaba kuddira zirira nenenyeza mu maaso ga Katonda zirira gwe wekka ntegere ndowooza zikiriza ensobi zange zonna tutereze byonna baby byonna ebyasoba tutandike amaka tusomese eggwanga nze ndeseewo byonna tugende feka tutandike amaka lindako okugenda